Leo nile siku napeleka wife dunda. Leo nile siku ninalewa na kitita. Leo nile siku tunachore yanga vita. Leo nina wife weta pia kula vaku.
Chain, chain, malesa figi and the chain. Kangu kasafi kabiti buda kame maintain. Hata taka kiniacha manze nita complain. Haga kame beba kakila lan kama mountain. Kana jiguwa ni gwengi wameka mesea. Hata na dorare zao riba chorea. Mi peke ndoka na peyaga kerea. Hawa ingine wanaumisho ndimu na makerera.
Alafu tunapati na mapandre. Watoi wako home na madhe. Sileo ni sherehe tunaifanya mbaka sande. Sileo tujibambe tumade hati salo. Waiter, letter, ice cubes, weka. Sileo tujibambe.
Leo tamasha hakuna kulala. Tutamada hadi mshahara. Life ina bamba jo.
I say
hakuna kulala jo.
I say
life ina bamba jo.
Nachoka itaji hata makeup. Pics zimeweza bila filter. Kadem shigide nikasita. Nikasita kana glitter nikasita. Kopa nitakopa nikupeleke mtuwa. Patuchape majanazi duya ndani tumetepa. Naziki shika sana tunaruka ndani ya waba. Ugelea na nyangumi tukisepa mapapa.
Nyama choma ama fry, ugali ama rice. Sileo ni kunai, sama tuchape sharobati. Tuongeze koko rice, umezoya supergeti. Mahati, wako mehu kuwa ni meketi. Sichochi, wendo ni jenge yanga siku. Wacha ni kubambe, juu adichine ni kubambe. Wacha leo katambe, leta unibambe.
Unibambe mahate, lekesho ukitaka usihate. Wilson ni ukipate, baby don't worry I got it. Unibambe mahate, kesho ukitaka usihate. Bills on me ukipate. Baby don't worry I got it.
Tumelewa tumepewa tuko haire. Lile litakuwa naloliwe. Usiku tunalala bila duve. My heart my love my sugar. Tumelewa tumepewa tuko haire. Lile litakuwa naloliwe. Usiku tunalala bila duve. My heart my love my sugar.
Tama